Hello, hello Shindari. I'm from Masada in Tanzania. Shindari Wanda. Chicken Day.
Yeah.
Hey yo.
Masai Land.
Tanzania.
KB. I'm from Masai Land.
Masai.
Tanzania. Masai Land. Let's go. Mina jilinda kama sai na mangao. Mina jilinda kama sai na mangao. Mina jilinda kama sai na mangao. Mina jilinda kama sai na mangao.
Ukini hona kamba nigga. Superstar siki na itaji. Hey nigga. Ukini hona kamba nigga. Ole. Superstar na itaji.
Losi jaja kinyonge, bonge la mori. Asubuhi mtori, yoni kwa mama kimpoli. Oh, nigga I'm sorry, kuna mutu na nidai. Tona neti mori, sina plani B. Mzee usijiloche, leo niko buina. Sito witu silolote, ishi maisha yote. Maliza ngwe, desi ndisombe. Kibosho ngwe, no kiki, yeah man. No lifty, yeah man. VPC, yeah man. Respect all, no DC, yeah man. No snitchy, yeah man. We PC, yeah man. Secreto. Tumia hela ikuzowe, zishe tukuzome. Fulia ujione, hey. Shere kila tale, toto ze pedeje. Una kitu ntempeze, na isio poda bro. Ni lukaria, kija kishoga bro. Una ukaria, unajifanya kaftu, unakuru mangia. Leo ni kuzika bia, hakuna usamaria.
Mina jilinda kama sai na mangao. Mina jilinda kama sai na mangao. Mina jilinda kama sai na mangao. Mina jilinda kama sai na mangao.
Ukini hona kamba nigga. Superstar na itaji. Hey figure. Ukini hona kamba nigga. Superstar na itaji. Hey figure.
Hey, figure, I go, Kaini chini darasa, rinaanza na wapa tuition. I trust my instincts, my intuition. Ni kama niko apa, na wapa tuition. Demo kilinga na pigia masturbation. Na jite simba mnaishi mjini. Bima sai na cheza na simba polini. Watoto wa mjini, cheki. Kwenye puwa na kipini. Nimebaki na smama with my clue. Ukivaa kipini kwenye puo, siyo ni mjanja. Tupac had a nose link too. That's just no new, it's not the brand new. Tommy Thomas, I need my legs. Na party kama nipo Las Vegas. Gordon Jacob, Tupac. Wa una one pack. Una ingia jimu pata six pack. Mi nina two pack. Wa una one pack. Mi nina two pack. Wanna six pack, me na eight pack, we both two pack. Me na jilinda kama sai na mangao. Me na jilinda kama sai na mangao. Me na jilinda kama sai na mangao. Me na jilinda kama sai na mangao.
Ukini hona kamba di nigga. Superstar,
night Zilla, Ole Thomas. Shigidi, shigidi, we from a silent. I stay strong like Black Panther. You know how we do. West Coast, you can go turn on my side, you know how we do. This is my silent. Hey yeah, hey yeah, yeah yeah yeah, hey yeah, hey yeah 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 yeah, holy hey yeah, she die, holy yeah yeah yeah, sing it day, holy,
holy yeah yeah yeah, sing it day,
tuge kwa pamoja, yeah, holy le, yeah yeah yeah, oh yeah 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 yeah. Turuge kwa pamoja. Oh yeah, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Turuge kwa pamoja. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah. Turuge kwa pamoja. Oh yeah. Oh yeah, 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 yeah.
Yeah, yeah, yeah.